Praise the Lord.
Bongo inkosi.
You know my voice is not good.
Yalazi ilizwi lam alihlanga.
And I would have liked to rest.
Bendinothanda ukuphumla.
We have already received blessings.
Sele samkele insikelelo.
I believe.
Ndiyakhona. Bonke abantu bakuzo basikelele.
They don't have to wait.
Akumelanga balinde. Kude kube sekupheleni komhlangano bakwamkela kwasekuqaleni sele sisikelelekile sihlala phansi nje naxa sithandaza naxa sicula naxa siva ilizwi likaThixo yintsikelelo enye emva kwenye kwaye singavuya ngentliziyo yonke ngalo lonke ilizwi liyakufundwa lilandelwe silivuyele xa iculo licula sihlale kwingcinga yelizwi xa umntu ethetha into sinzule kuyo ngokuba kuhamba ngokunjalo ngentliziyo koko kwenzekayo ukuba umntu uze enkonzweni
and he has his own program
unendlela yakhe anayo yokwenza ngoko ke inkqubo kaThixo iza kumdlula nabantu oza enenkqubo kaThixo uza kwamkela insikelelo ngokutyebileyo kwaye ngokukhawuleza kokuqala kwenkonzo nokuba ngubani oza phambili noba ngubani oculayo thandazayo ofundayo ngokunjalo ohamba nako oko uya kusikeleleka ngoku kumntu wonke ngenye ixesha umntu angasikeleleka ngokugqithisileyo omnye amangaliseke kuthe kuphela uba omnye akahambi ngale ndlela inye ngoku hamba sibe mxhelomnye into ekumele sibe yiyo leyo wazi kakuhle uba umntu usebaleni lokudlala ibhola ngoko umntu akanawuhlala phaa engenamdla uba usendaweni ethile kumele uhambe naloo nto yenziwayo umntu uba ufuna ubukela imbethi manqindi kumele abe nomdla kuloo nto onke makabone yonke into eyenzekayo uye avuye ke omnye ngako yinto enjalo ke nasenkonzweni nantoni yenzekayo mele sivuye sibone wonke umntu ovuyayo sithandaze ngokunjalo nabanye bethandaza sicule xa abanye becula mva koko oko kuya kuba kuhle kuzuke ibe yintsikelelo enkulu siya kuyifumana ilizwe elifundiweyo lihlala kakuhle kwinto esele siyijongile malunga namagama ethu ebhaliwe kwincwadi yobomi ndingabhekisela kulo mxholo kwakhona sifunde incwadi yesithileyo bilapha kuluka isahlulo seshumi mhlawumbi inkosi yathi yathi apha umxhelo ubumhle kakhulu andifuni uyiphinda siyivile mhlawumbi phaa kuvesi
19
yabona ndinika amandla ukuba nityumze iinyoka nongamele onke amagunya otshaba amandla otshaba ayikho into eya kunilimaza ndiyalikholwa eli lizwe apha lilizwe linamandla kakhulu xa inkosi yathi ndinike amandla phezu kwawonke amagunya otshaba akayi kukwazi ukunonzakalisa abantu bave ubunzima obukhulu kakhulu ngokuba besoyika utshaba nazi kakuhle ngelinye ixesha nditsho nezilwanyana ukuba niyazoyika kodwa siyayazi into esiyifunayo ngoko banintsi aboyikayo kuthi ngokunjalo nayo unjalo xa inkosi sithi ndinike amandla phezu kwawo lonke amandla otshaba
and nothing
ayikho
by any means hurt you.
Into enakunenzakalisa.
That is a wonderful word.
Lilizwe elihle.
Should we be afraid?
Theni kumele soyike. Akho loyiko luthethelelwayo apha. Kukuthembela ngokugqibeleyo enkosini. Uthi ndininike igunya phezu kwayo lonke igunya lomtyholi. Ayikho into enakunenzakalisa. Niyayikholwa uba elizwi libhekise kuthi sonke namhla? Amen. Ngokuqinisekileyo ayingo wonke umntu othe amen.
Because it is God's word.
Ngokuba lilizwi likaThixo kumele sithi amen.
And we can't just pick out what we might see.
Kwaye asinawuthatha into esinokuyibona ingathi ilungile kweli xesha. Kodwa lonke ilizwi lenkosi yinyaniso ehlambulukileyo. Sele sigxinisile apha kumqolo wethoba. Uba kumele sithi ewe kuko.
Ngoku
apho kubhaliwe apha
I have given you power.
Ndininike igunya
over all the power of the enemy.
Phezu kwalo lonke igunya lotshaba.
And nothing
ayikho
shall by any means
into
hurt you.
Enakunenzakalisa.
Then that is as true.
Ngoku oko kuyinyaniso.
Any other promise.
Njengaso nesiphi na isithembiso esikwizibhalo ezingcwele.
It may go over heights.
Ingaya kwindawo eziphezulu nakwezisezantsi. Ingaya ngaphantsi naphezulu ebumnyameni nasekukhanyeni. Ayincedi. Ilizwi likaThixo lishiyeka. Unike amandla ebantwini bakhe. Qala ngamandla oba ngabantwana bakaThixo. Ukutsho kwabo bakholwa kwigama lakhe. Kuthuba esinikwe igunya ukuba sibe ngabantwana abalungileyo bakaThixo. Sinegunya phezu kwa lonke igunya lotshaba. Kwaye umtyholi akanawukwazi ukuba senzakalise. Soloko sihamba endleleni zenkosi sithembele enkosini ngokugqibeleyo.
Notwithstanding, in this rejoice not.
Kubhaliwe ukuba
the spirits are subject unto you.
Sanuvuyela ukuba nilulanyelwa yimimoya.
Kodwa
vuyani ngokuba amagama enu ebhaliwe ezulwini.
This is something wonderful.
Lena into iyamangalisa. Ngokuluvuyo olukhulu ngenxa yokuthi xa kwenzileyo. Kodwa esona sathu sovuyo lwethu lusindiso lwethu kuYesu Kristu inkosi yethu. Eyona sathu sovuyo lwethu kuba amagama ethu ebhaliwe emazulwini. Kwaye siyazi ayibhaliwe phambi kokusekwa kwehlabathi. Ukuba ufuna uyibeka ngendlela yolungelwano kweli xesha ungathi uThixo washicilela ikhasethi phambi kokusaka kwehlabathi. Kwaye liyadlala ikhasethi. Ikhasethi liyaqhubeka. Akho mntu unokongeza nto kuyo. Akho mntu onosusa nto kuyo. Okuthi akugqibileyo phambi kokusaka kwehlabathi kuyadlala nditsho nakweli xesha lethu. Akekho umntu onokuyitshintsha. Akho mntu unothi yima khawume ndifuna uthetha into malunga nale nto ngoku. UThixo yedwa nguyo okuthethileyo oku. Ilizwi lakhe kuphela livakele kweli xesha nasephakadini. Kodwa ngaloo ndlela siyabulela kuThixo ngentliziyo yethu yonke uba kweli xesha singasebenzisa izinto zeteknoloji sizisebenzisele ezukweni lakhe. Uba unokucinga nje uba sidlala ikhasethi aputhiko apho wonke umntu ahlala amamele uthixo wazibeka ngolo hlobo izinto phambi kokusaka kwehlabathi konke kuyaqhubeka ngokwecebo likathixo kwaye xa lifika ixesha lifika ixesha lento ethile ukuba kuzaliseke isithembiso ngoku kuyakuvakala ngeli khasethi likhulu likathixo bonke abangabenyaniso bayaliva ilizwi likathixo baliva kwixesha likamoses baliva kwixesha likaeliya nelika-enoch nakwixesha lamakristu nanamhlanje onke abantu bathixo bakuliva ilizwi likathixo elingcwele ngokuba amagama ababhaliwe encwadini yobomi bezelwe nguthixo bekhawulwe ngumoya ongcwele ukuba bamkele ilizwi likathixo entliziyweni zabo kubhaliwe kwivangeli kayohane chapter 3 njengokuba umoses wayiphakamisa inyoka yobhedu nonyana womntu uya kuphakanyiswa ngoku abantu bakwaisirayeli babelunywe zinyoka ngenxa yezono zabo kodwa inyoka yobhedu yayingenakuluma mntu yayingenatyhefu yayisisiphatho nje apho bonke abantu babejonga phaya begula bathi bakuyibona ukuba le nyoka ayinakusenzakalisa babesazi ukuba uYesu Kristu inyoka intloko yenyoka iyakutyunyuswa kwaye ayinakwenza nto nakanye inyoka ngokuba inkosi uYesu Kristu ityumzile uthi ndikunika amandla ngaphezu kwamandla otshaba nawonke umkhosi kwaye akanawukwazi ukuba akwenzakalise. KwiGenesis umbhali uthi ngokungqaleka kuchapter 3 thetha malunga nembewu yomfazi ngokunjalo nenyoka uya kutyumza isithende uya kukudla isithende wena uya kuyityumza isithende yona iya kutyumza intloko. Ngokuba sikuKristu ukufa akuyi kusilimaza kodwa samkele ubomi obuvela kuThixo. UYesu Kristu uphakanyisiwe ngokuqinisekileyo uphakanyisiwe nje ngokuqinisekileyo sinokholo sinolweyiso kuwo wonke amagunya singaba gcwaliswe nguThixo ngokuqinisekileyo sinamandla phezu kwawo wonke amandla omtyholi ayisithi abalwa notshaba nguyo ojongana naye njengodavid nogoliyathi yanguyo owaphuma esihlweleni walweyisa utshaba. UYesu unyana kaDavid wajongana nohlobo notshaba ewe ubambano lwathabatha indawo ngenxa yabo balapha emhlabeni uba uThixo usibeke apha waye uThixo usinike ulweyiso apha emhlabeni ngobaba lwakhe kwaye ayikho into eyawukusenzakalisa. Uthini? Ngoba uThixo ngowethu ngoko akho mntu unokuchasana nathi nditsho nokuba kungazisiwoko asinakukwazi ukwenza nantoni na ngokuba inkosi ingecala lethu. Ndiyavuya elizwini elibhalwe kuYobu xa unyana bathi babehlangene phambi kwenkosi ngokunjalo weza inkosi yathi uvela phi xa isizwe usathane wambusa wathi ndivela ekutyutyatyutyeni. Inkosi yambusa umbonile na umkhonzi wam uYobu ngoba njengaye akho mntu emhlabeni akho mntu emhlabeni onjengaye. Wathi umtyholi, ewe ndimbonile ngoku andinokwazi ukufika kuye. Inkosi, ingumeyisi igqume abayo kwaye sibeka ithemba lethu kuThixo. Ngoku ingonyama egqumayo ingahamba isijikeleze, asinangxaki thina sijonge kwingonyama yakwaYuda othi ndeyisile, ndineziqo zokufa nezesihoko. Ngoku inkosi, njengelizwi lesiqinisekiso ezulwini nasemhlabeni, ngokunjani naphantsi komhlaba, nguye olawulayo kuyo yonke indawo. Umtyholi kakuhle kakuhle akanakwenza nto. Unemvelo yakhe kubantwana bokungakholwa nokungathobeli, kanye ngendlela uThixo anemvelo yakhe kubantwana bokholo nabokuthobeka. Omnye unabakhe, uThixo unabakhe, ulawula phezu kwabo, uthetha nabo, uyazityhila kubo. Ngoku umtyholi ngokunjalo unabakhe, uyabalawula, uyabaphatha kwaye kumele benze oko abaxela kona. Kodwa thina sisesandleni senkosi, njengoba sivile akekho onokusisusa esandleni sakhe. Kwaye umprofeti seletshile kumnqophiso omdala, entendeni yesandla sakhe siphawuliwe. Ngokuqinisekileyo uYesu Kristu unyana kaThixo wabethelelwa emnqamlezweni, ngokuqinisekileyo nathi kuye sinjalo. Akekho onokwazi ukusisusa esandleni sakhe sinamandla. Ngoku elizwi masivuye kuba amagameni ebhaliwe ezulwini. Nalo uvuyo lwethu. Mandikuthethe oku, inkosi uYesu yathetha nabantu abanje abamagama abhalwe emazulwini ukuze umkhosi wonke, umkhosi wotshaba ungabenzakalisi. Ngoku ukuba bekumele sifunde eli lizwi ngokubuya umva, ngoku besawufunda uvuya kuba amagama enu ebhaliwe ezulwini, kuba kuni utshaba alunamandla. Nako ko ukuvalwa kwayo konke ngelizwi elihle lingcwele likaThixo. Kodwa apho khona ukuthandabuza, utshaba buya kufumana indawo yokuqala. Pha uya kuqala ke ngoku udlala aqala ukuzama. Ukuba ungakholwa, uya kubona uzuko lukaThixo. Ngoku konke kuselukholweni lethu, kwaye ukholwa luyonto nje oyithatha lula. Ukholo lulweyiso olweyisa ihlabathi, njengoba kubhaliwe abantu abaninzi bathi bayakholwa kwaye bazibonakalisile kuThixo. Olo ayilokholo, ukholo kukweyisa olulweyisile ihlabathi. Kumele sifunde ukuba sikuphawule oku ngokucacileyo, sikuthethe omnye komnye. Andithethi ukuthi ngokuba umntu uza phambili apha azothetha into, kodwa sithetha ilizwi likaThixo sime phantsi kwalo. Akuthethwa kuphela kwabo bahleli phantsi uba balimamele, kodwa kunjalo sineendlebe zethu zivuliwe uba samkele ilizwi likaThixo uba sikholwe oko kubhaliweyo. Ngoku nabani ofuna ukuza ezogcwaliswa nguThixo kumele akholwe kuphela ngoko anokuzithiyela ebomini bakhe. Ngoku uba kubhaliwe apha kuba mhlawumbi sifunde umqolo wamashumi amabini kwakhona. Ngoku ngamanye amazwi le imeko yokuba omoya benilulamele, kodwa vuyani kuba amagama enu ebhaliwe emazulwini. Emva koko inkosi ithethe lizwi lihle ngaloo yure, uYesu wavuye kumoya wathi, ndiyabulela bawo Nkosi yamazulu nehlabathi ngokuba uzifihlile zinto kwiingqondi nezilumko wazityhila kwiintsana. Ewe bawo, ngokuba kwakholeka phambi kwakho ukuba kube njalo. Matthew 11:21-25 ngokubhaliwe ukuba uzifihle kwizilumko nakwiingqondo wazityhila kwiintsana. Kwelaa xesha nangoku oku kusibuyisela kwilizwi lesityhilelo 13. Thanda ufunda imiqolo engasemva isityhilelo isahluko seshumi elinesithathu apho siyafunda umqolo wesihlanu, lanikwa umlomo othetha izinto ezinkulu nezinyeliso, kanjalo lanikwa igunya lokulwa iinyanga ezimashumi mane anesibini. Lawuvulela umlomo walo ekunyeliseni uThixo ukuba lilinyelise igama lakhe nomnquba wakhe nabo bahleli emazulwini. Kakhulu ngoku lo mqono siyazithetha apha nerhamncwa elivelayo embonweni lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi, linikwe ixesha lenyanga ezingamashumi mane anesibini. Ithi lawuvulela umlomo walo ekunyeliseni uThixo ukuba linyelise igama lakhe nomnquba wakhe nabo bahleli emazulwini. Ngoku sifike kanye ekufaneni. Qala amagama abantwana abayinyaniso bakaThixo abhalwe encwadini yobomi njengoba sifundile. Vuyani ngokuba amagama enu ebhalwe emazulwini. Apha ithi ngoku kuba indawo yokuhlala isemazulwini. UYesu Kristu wathi kwivangeli kaYohane 14, ndiya kunilungisela indawo, ndiya kubuya kwakhona ndinamkelele kum ngokwam, ukuze apho ikhona inkosi abakhonzi bayo babe phayana nabo. Ngoku olulungiselelo lo mnquba emazulwini lolwabo bamagama abhaliwe emazulwini. Kodwa irhamncwa eliza linegunya linyelisa inkosi nomnquba wayo nawo bonke abo baneendawo zokuhlala emazulwini. Zanurus selekuthethini, apha emhlabeni asinandawo yokuhlala, lixesha nje esilibolekiweyo, ixesha lokuzilungiselela ulungisele phakathi apha sihlana sonke uba sive ilizwi likaThixo ukuba sisikeleleke ukuba saziswe kwicebo likaThixo losindiso kodwa siyanqina njengoAbraham ukuba sijonge isixeko esisakuza umakhi waso nomenzi waso inguThixo esasixeko asikho semhlabeni yiYerusalem entsha kwaye sazi ngokugqibeleleyo kakuhle uba yinkosi ilungise iindawo zokuhlala ilungise labayo kuzirhamncwa livula umlomo walo uba linyelise uThixo nabo bahleli emazulwini ngoku singalungela ngokunjalo irhamncwa ligcwele ngulo moya wedimoni uyakunyelisa uThixo nayo konke ngokunjalo uyakunyelisa abo bamagama abhalwe emazulwini indawo yokuhlala zabo ezisemazulwini ngoku silinde emhlabeni singafuni uba ngosaziwayo kodwa silinde ngendlela ethile sawunyeliswa ngenxa yenkosi ngokuba abanye abantu abaqondi ukuba kungantoni emva koko gqibofunda iphepha ndaba elithile endaweni ethile ndiyaqinisekile uba naw ukufundile omnye ubuze uba ucinga ntoni na malunga neesects wathi omnye zonke zibonakala zinento ekhethekileyo yanga oko kunganjalo kodwa okunjalo ayongozi ndithanda uya uthathe inyathelo mganyana andiyifuni ukuthi yingozi kodwa ndifuna ukuthi abantwana bathixo bayinyaniso banelungelo lokubanga into ekhethekileyo ngoba kubhaliwe elizwini likaThixo silifundile izolo ebusuku nisisizukulwana esinyuliweyo isibingeleli esibubukhosi nina niyakuvakalisa izidima zalo onibize ebumnyameni weza ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo ewe uba omnye umntu ebeza kugweba ngecala lakhe lokubona aze kule ndawo ebenothi phantsi mhlawumbi enze aba bantu baphile ngeyona ndlela eyakhe yembi eyakhe kwaphilwa ngayo emhlabeni kodwa ithuba ilizwi likaThixo lityhilwe kuthi ngoko siyazi ukuba ayompazamo kodwa yinyaniso engenakuguqula ukuba wasikhetha phambi kokusekwa kwehlabathi kwayiya ukuba nebandla elingenabala elingenambimbi kwaye uya kuma phambi kobuso bozuko lwakhe engenakusolwa engenakuhlazeka ehlanjiwe egazini lemvana wenziwa wamhlophe uya kuba nelungelo lokuma phambi kwakhe ngobabani ngoku asinakuzenzisa ingathi siyinto ebalulekileyo kodwa siqaphele ukuba uThixo ubeke injongo ekhethekileyo ebomini bethu
And this purpose
kwaye le njongo yinjongo yanaphakade le uThixo asimisele yona ngokokuthanda kwakhe kwelizwi lakhe, hayi kuba sithe sakuthanda ukwenza oko, kodwa uThixo ukumisele ngolo hlobo. Ngoko ke masivuye kuko. Ewe, nditsho nemithandazo njengoba sitshilo izolo ebusuku ungenza omnye ukuba anike umgwebo wakhe. Kule ndawo sonke ngabanye kumele sivumele umgwebo obuThixo uhle phezu kwakhe kuqala. Yena lo wamkela umgwebo obuThixo akayi kuba naxesha lokugweba abanye, kodwa yawukuza azonxulumana ekuzukiseni ekudumiseni kwabantwana bakaThixo. Kuba lo osinziweyo inkosi yakhe yathetha ukuba umfazi uthe walahlekelwa yipeni wayifumana kakhona akayi kumema abamelwane na abelane ngovuyo lwakhe nabo. Apha akho peni efunyenweyo, kodwa apha ngabantu abafunyenweyo kwakhona ababelahlekile esonweni nasekukreqeni. Isandla sikaThixo sabafumana sabakhupha, bonke abantu kumele bamene bathi vuyani, vuyani nathi ngoba abo bebelahlekile bafunyanwa kwakhona ngobabalo loThixo wethu. Kwaye khona uvuyo kubani namhla ukuba umntu ulahlekelwa yipeni, ungabiza abantu uthi madoda ndiyakunika enye ipeni, kodwa bekuyinto inkosi yathabatha umzekelo nje lula neqavileyo. Abaqavileyo banyusa iimpumlo zabo kwakhona bathi yintoni ipeni, ukuba uba unayo ayikho ninzi kodwa uba uyayidinga ingathetha into enkulu. Inkosi yayifuna ubonisa umzekelo lovuyo lokufunyanwa kwakhona. Ngoku khona uvuyo olukhulu emazulwini phezu kwa wonke umuntu othe waguquka, othe wabuyela kuThixo, othe wangena kwilifa lakhe, othe waza ezokwazi uThixo, wamvumela uba abe yinto ekhethekileyo. Ewe, izifundiswa zinakuvumelana noko ngokuba wonke umntu ucinga ubalulekile naye, kodwa abantu bathi ngabantu abakhethiweyo, abantu abazukileyo abaya kuba noThixo kude kube naphakade.
And that is so much grace.
Oko lubaba lulukhulu.
That no human being
ukuba akho mntu
find words
onofumana amazwi okubonakalisa.
Think about it.
Cinga ngako nje.
Some go down.
Abanye bayehla.
Some go up.
Abanye bayanyuka.
Why?
Kutheni?
Has God drawn us to himself?
UThixo usale kuye.
Why did he speak to us?
Kutheni ethethe nathi ngelizwi lakhe? Kutheni esifumene wasibuyisela kuye? Konke yayilubaba lulwakhe, kwaye siyangqina kuba besilahlekile kodwa uye wasifumana, uye wasifumana. Kwaye uvuyo lukhulu kakhulu, kwaye olu vuyo sifuna ukubonakalisa.
And we want everyone to rejoice.
Sifuna wonke umntu avuye nathi.
Brothers and sisters,
yazi intoni bazani nodade,
what we are really missing,
into esiyiphosayo ngenyaniso luvuyo enkosini, uvuyo kusindiso lwethu, uvuyo losindiso, uvuyo kuThixo.
However great and important,
kubalulekile kukhulu nokubaluleke kukhulu kangakanani imithetho, kodwa uvuyo kuThixo luvuyo kusinso lwethu njengoba umculo esitsho uba ndiyakhazimla ekuhlangulweni kwam ndibulela igazi lakhe olu luvuyo lwethu nobungqina bethu. Apha kubhaliwe irhamncu lawuvulela umlomo walo ukuba linyelise uThixo kodwa uThixo uya kuphelisa kwo konke unyeliso bonke abenyelisi sele balungiselwe isihoko. UThixo uyawubeka isiphelo wo wonke unyeliso yonke into iya kufikela esiphelweni kodwa yena onobomi bungunaphakathi uyawuphila kude kube naphakathi. Sikuthethile amaxesha amaninzi akekho umntu onophila kude kube ngenaphakathi ngaphandle kokuba abe nobomi obungunaphakathi kwaye ubomi obungunaphakathi bukuYesu Kristu kuphela unyana kaThixo. Kuye yayibubomi kwaye ubomi yayikukhanya kumntu. Ngoko ke lo ononyana kaThixo unobomi obungunaphakathi. Lo ongenayo unyana kaThixo akanabo ubomi obungunaphakathi. Ngoko ke uYesu Kristu unyana kaThixo wako washunyayelwa kuze abantu baze bazokholwa benziwe ukuba babe ngabaxhamli bombomi obungunaphakathi ngobabalo loThixo wethu. Apha uThixo uyanyeliswa ngokunjalo nabo bonke abo bahleli emazulwini. Kodwa ke yanga olunyeliso lungeza akho ngxaki. Inye into emasiyibaleke ngulo mhlaba ngonaphakathi. Uba singaba nenkosi njengonaphakathi yintoni enikumdla? Into ayithethwa ngabantu itheni sayikhathalela uba bacinga ntoni ngathi ukuba sifumane ubabalo phambi kobuso bukaThixo. Oku ngenyaniso singathi uba inkosi yethu ijonge kuthi ngobabalo yaba nathi yathetha kuthi. Abanye abanavuya kukho oku abayiqondi abazi ukuba ingantoni yonke le nto kodwa ngentshumayelo yelizwi likaThixo inkosi ityhile intando yayo ebantwini bayo kweli xesha. Ngako oko siyavuya kuThixo wethu ngentliziyo yethu yonke. Ngoko nowakubhalwe kulo mqolo ulandelayo kanye ngumqolo wesibhozo lo sele siwufundile baya kulinqula bonke abo bemiyo phezu komhlaba irhamncu abamagama angabhalwanga encwadini yobomi yayo imvana exheliweyo kususela ekusekweni kwehlabathi. Ngoku abo bamagama angabhalwanga encwadini yobomi yayo imvana baya kwamkela umchasi mkristu bawucinga ukuba imbeko yabo ekhethekileyo ivunyelwe ukuba bamthobele oyawube ehleli phezu kwabo bonke efumana zonke ile nto imbeko. Kodwa kwelinye icala kubhaliwe kuyohane isahlosi esine umqolo wamashumi amabini anesine uThixo ufuna abanqula abangazunqula ntabeni okanye eYerusalem kodwa abakukumnqula ngomoya nangenyaniso nje kanye njengabo ba kumchasi mkristu banika imbeko kuye kwinto ayithethayo kubo. Ngoku ke amakristu ayinyaniso anika imbeko kuYesu Kristu unyana kaThixo banqula yena bayamzukisa igama lakhe elingcwele apha umoya uyahlula kwaye siyazi hayi yonke into ebizwa ngokuba lunqulo yinkonzo kukuphela apho uThixo angasikhonza khona ngelizwi lakhe ngomoya wakhe kukuphela ipha inkonzo yinyaniso nabanqula bayinyaniso kukuphela apho uThixo anokuzityhila azizukise aze kwabakhe abalungileyo apho kuthethwa khona ngoThixo apho uThixo anoba khona ukuba azogqiba umsebenzi wakhe ukuba athethe asikelele ancede abe nabo abo bathathe icala lakhe uThixo wethu uThixo othembekileyo kwaye usilungisele indawo cinga ngako nje uba kuzuke kunjani ubhale amagama ethu encwadini walungisa indawo wehla wazoba ngumntu wahlawula ityala emnqamlezweni eCalvary wanyeliswa kwahlekiswa ngaye wathathwa njengento engeyanto kodwa eyona nyaniso kwakungenxa yethu ukuze isiqalekiso sisuswe kuthi samkele iintsikelelo zoThixo namandla onke. Bazalwane noodade abathandekayo bangcwele asinako kuphela kunika indumiso kuThixo wethu kwaye siyazi ngokwezibhalo ezingcwele phaa phezulu phaa kuyakubakho ingxolo enkulu novuyo kuyakubakho haleluya ozawuvakala njengokuvakala kwamanzi amaninzi akho mntu unakumisa. UYesu uqobo lwakhe zangathi amanzi endiya kunika wona
will become a spring in you
aba ngumthombo mpompozayo kuwe
into eternal life
ompompozela ebomeni obunginaphakade
this fountain
goku eliqulo
already breaking forth in us
libonakala kuthi
it has broken open
njoba sinokuthi seliqhekile lavule angabikho mntu ocaphukayo kuthi xa sivuya enkosini ngokuchaseneyo ke siyakubuza kwiimeko zelizwi lenkosi vuya ngovuyo nawo kunjalo ungaba ngovuyileyo kodwa kuba kweli thuba abanye bevuya wena uyazivala ngoko ke kuba kubi kakhulu ngaphakathi kodwa xa omnye eqala uvuya ngoko ke sigqibile ngoko uvuyo olunye
lukaThixo
olo omnye analo lubonakalisa oluvuyo lugcwalisa iintliziyo zethu
you have to have the will for it
kodwa kumele ube no ukuthande oko kumele ukwazi uba uthathe isigqibo ngako oko njengoba uthathe isigqibo kwenye icala ukuba uthule ngokunjalo ungakhetha ukuba uyawuzikhethela uba uthathe phi mna ndiyakhethe esibini ngoba sihlale sithule kodwa apha sifuna ukuba sithandaze nabanye xa sithandaza nabanye sisikelelwa nabanye nantsi imfihlelo kaThixo phakathi wabantu bakhe mele sibe ntliziyonye sibe mphefumlomnye sibe nokuhlonipho kunjalo sibe nento enye uba akho mntu unokuba yedwa apha kodwa sihamba ngendlela esikhokhelwa ngayo ngumoya noba ngubani ozukisayo noba ngubani othandazayo sithandaza naye ukuze ubunye belizwi elingcwele libonakaliswe phakathi kwethu imalunga nalondo yonke lento hayi kuba sahlukahlukana omnye abe senza le omnye senza leya kodwa kuba sonke sinokuzinikela phambi kothixo kwaye asise ngabashiywa kodwa si yinxalenye yomsebenzi kathixo njengabantwana bathixo xa ukhanya uqala ukuvela siyaqala uvuya nomnye avuye nomnye alandele wonke umntu agcwaliswe ngumlilo kathixo ngoko siyadumisa sivuye indumiso uvuye ingxolo malunga noku thixo akugqibileyo kuthi vuyani kuba amagameni ebhaliwe emazulwini masivuye kuko oko sinikuzuko enkosini amen.